money, 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 respect is me tena. Hope you good. Leo mazingira meruhusu kusema. Sijupo wapi for now ila najua kwa ulipo ni pema. Pumzi na niunga mkono na shukuru cause bado na hema. Japo muda unasonga na uzee unakaribia kupenya. Wanodai wako nawe wanaponda tisikupati tena. Kama unahitaji amani ipo pia na kwangu, ama unataka kiti gani ili uje ukae karibu yangu. Shani ya chaga semu ambayo litakiwa unishike. Na sikuwa na jealous nika fight sana na puenda nifike. Do direct for my heart kwa unyenyekevu wa dhati. Nasema hadharani ujua I swear unitendei haki. Kama Judy on the fact na push sana au bahati. Kau takuja sema lini and for now umefika wapi. Kama duas winning up nshapiga au nisikia gimaniga. Ama ndo na trust the process, process as in yamini. Zingatia na mimi bila weso kwamba si wini. Ila unaongezaga kitu kuitwaga mudi yangu chini. Unaitwa dola, unaitwa yulo, unaitwa tease shirings. Askiza his feelings and this is right time. Came to my city, kama utakuwa willing to chilling like my partner. Nishapoteza ndugu jamaa, shalala sana na njako. Nkisema be humble to me, usije dhania ntamaa. Kitaa kwa kila njia, shakusaka chapa. Na sikujua kumbe nempigia mbuzi gitaa. Family lie, nikuja private ila nkona bado. Kaletea trouble, ila na jona niona navo struggle. Yalopita sindwele, amini minawe bonge ya kolabo. By the way congratulations mana umetweza ele mbaya. Umekanyaga waya, ila sijafikiria kugwaya. Asa kwenye zile haso zango, fanya uongeze na haya. Mojanja supplier, money, 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 respect, it's me tena.